Brand new flavor.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Fuego kumye sunga ya Africa weekend. Tulala munza pato. Mpaka fego koliko mayo. Yangu wabakasha ne misano kuteka. Ona majansi kupaka. Efe wa yukontola. Yeti ubilive. Wafiala ne itwe kingi ya isa. Gafuala ne ishe kingi ya isa. Havika kona kantambu. Kanshinga tenka nyala. Wonsa ni vent, vent. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. My friend, look at that, kukushanisha juice kwa that, Africa ta Africa that, our Zambian girls are crazy. Look, she's at easy, but the backside is busy. She's so sexy and confusing. She will make you fall in love. Pantunga yibila, kukufulunga nya, wana zo ya teke nya. Hasela, hasela, pantunga ya teta, kukukonfusa. Neliso wa beta. Haya ya Papito. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh.
Richitika richari baba. Angata pita wose batila feruka. Chava na pode so tambe. Chika fina nisiye nitambe. Ngata puku nye mbokosh. Chira pena shifoya na kunga. Nanga kulava. Kapiri kapishi na bizi. Kapishi na bizi.
Kawalo shumutana. Efo chishana kumutana. Kawalo leshe mbokosh. Efo chile shana. Efe kwa vakuno. Kuito naisha. Na patipa shari.
Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh. Wae. Onefo chile puku nye mbokosh. Mayo ye. Dozo la kimbokosh.
Yali shimi kwa. Aga biko biko. Kapiri kapishi on my back. Don't even do promotion.
ZambianTunes.com.